Arabian messenger, bring exultaya singer, that is squad ya singer, to ambieroni proche igada, that is iti power rikoti.
Mchala umaka ya singer,
mama omana ya singer.
Mchala umaka ya singer,
avena omama burikarde.
Mchala umaka ya singer,
mama omana ya singer.
Mchala umaka ya singer,
avena omama burikarde.
Mano zaranzi, nesi mwendango fibana. Bala wallahi ngachali buje kabela karunji no kampeleza. Bisiwe vinjivyo linakwe, bisiwe vinjivyo yisemu. Kachala vanavo bakurira, bakugamba nsero nsulewo. You are better than my fiance, you are better than Novo Vicente. You are better than my presto, baba singa bona beswaga.
Mchala umaka ya singa,
mama wabana ya singa.
Mama.